li jappanal mato ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu neena yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam neena jigen ju tollu ci mato te mu jafé nañu ko bindal li ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha laqad kana fi khasasihim 'ibratun li ulal albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa allati bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan li qaumin yu'minun ci ab ndab def ca ndox mu nan ca la ca def ñu wiss ca biram ak peyam batay neena isa ali salam masna rombu aw nak wuy am doom mu jafé muniko yow yonentem yalla bi dooma ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala mu genn ma ci li ma nek mu daldi wax li mom isa dani ya khaliqan nafsi min wa ya mukhrijan nafsi min an-nafs wa ya mukhallisan nafsi min an-nafs khallisha dom ja daldi juddu fa sansa mu daldi koy ndokel ibnu habbas nak radiyallahu ta'ala anhu neena jep jigen jo xamni gennu domam daal jafé nañu ko bindal baat yoy yi